mutima gwange tovanga kukatonda njagala ojjukire mu bwe twali mukama jatuje weewaawo wabi wala abatabimanyi be bampaana wana nze nzijjukira obunaku era kati kwe kuwa obujulizi Mukachicha wateyagaza laba bwanyambye na nyirize chenyi aye
mukama webali nyo tusa wesimisa awawakani mwana yesi manyigande
si manyigande nenda
tata webali nyo onyimiriza mumani
nyimirira
abalalanga bakwa
zene nyimirira Gana wazima lawo na ye mukama wanyamba nebisirani wabinazanze
wabinaza
ndi chama gero cho echirabika sitani nobuzimu zimu wepanka byonna nabigonza nze nabirinyako wentambula muli kale nene yagala echitibwa cha mukama banange yantegekere kubonene taya